masa ala ye jigiya ba ye jigiya ala kira ye an bɛɛ lajɛlen jigi ye duniya ni kiyama.
Thank you.